Radio Pulpit, 657 AM.
Ake ngithathe leli thuba mlalele ekuseni kulo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Ngiphinde ke ngithi ukulithatha leli thuba elihle elifana naleli ngithi ukubonga kubahle Nhlapho ukusibusisa ke ngaleli thuba bahle nangomuso ungalahli. Mlaleli, ake siqhubeke sibonisane ngalo phela izwi likaNkulunkulu. Sisengabantwana bakaNkulunkulu, sidalwe ngomfanekiso wakhe, waphinde wasithanda futhi ngothando olukhulu. Mlaleli, kubalulekile ukuthi senze lokho uNkulunkulu afisa ukuba sikwenze. Singakwenza kanjani mlaleli? Ngokuhlala ezwini likaNkulunkulu. Nanoma abanengi bangakholelwa eBhayibhelini, kepha ke kithina esikholelwa kilo siyaphila mlaleli. Abakholelwa kulona, bakholelwa entweni eyithize, kepha ke thina esikholelwa kilo siyaphila. Abanye futhi abakholelwa ekutheni uJesu kho, babeka into eyithize ukuthi uma ekhona waye kube khona lokhu nalokhu nalokhu kuyani. Bese umbuzo ukuthi ke lokhu kona abakhonzayo, uma ngikuthi kukhona nakho, waye kube khona lokhu nalokhu nalokhu kuyana na. Kepha ke izwi leNkosi liyasifundisa ngaso sonke isikhathi ukuthi singadukiswa mlaleli, sisindisiwe ngempilo kaJesu Kristu. We are saved by his life. Ake sifunde ke kwabaseKolosi chapter 3, siqala ufuna laphana kuverse 1. Ke sithi ukwehla nayo ke mlaleli, sizokuthi izwi likaNkulunkulu lona lithini namuhla ekuseni. Ngakho uma navuswa kanye noKristu, funani okwaphezulu lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. La umpostoli Paul usuyasikhumbuza ukuthi ke uma kunguthi sivusiwe noKristu, akumele sikhulume kuphela ukuthi sivuswe, kodwa kumele sifune okwaphezulu. Ake ngithi kuwe mlaleli, okhokho bandlula emhlabeni, angikhumbuli nalanga lodwa okhokho bethu bathi siyonilungisela indawo la sikhona. Futhi angikhumbule mlaleli, okhokho bethu bathi kithi, lathi nasikhona nani nizoba khona. Kuba yithina ke mlaleli esicabangelayo ukuthi hayi, njengalokhu ehambile uyosilungisela indawo, njengalokhu ehambile usiduzane noNkulunkulu, ngakho ke kumele sikhuleke vayi yena. Cha mlaleli, kepha ke uJesu wayethi noma ephila la emhlabeni athi ngivela kubaba kanti futhi ngizobuyela kubaba. Ngakho ke sinesiqiniseko salokho thina abakholwa. Kodwa ke abanye abanaso isiqiniseko sokuthi uma bekhuleka vaya imkete osondlulile emhlabeni, loyo mkete loyo udlulisa imithandazo yakhe ayidlulisela kuNkulunkulu. Siqiniseka sikho ngoba abazange bathembisa ukuthi uma sidlule emhlabeni siyoba sikuNkulunkulu enenena ke nizokhuleka vaya thina. Abazange bakusho lokho, kepha uJesu uthi ke la ngikhona nani nizoba khona. Manje la umpostoli Paul usethi ke ngakho uma navuswa kanye noKristu, sifune kuphi okwaphezulu lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikabani sikaNkulunkulu. Kuverse 2 besethi ke nakani okwaphezulu, ninganaki okusemhlabeni. Hey, isilingo leso mlaleli, amaye amakholo azahlubuke ekumkhonzeni uNkulunkulu ngenxa yokuthi ke banake izinto zala emhlabeni. Kungakho umpostoli Paul athi ke sinake okwaphezulu lapho uKristu ekhona ehlezi ngokwesokunene. So, sifuna kona mlaleli. Welike lokho kunye kuyibhasela, uyakuthola ukutholi phuma kikho. Ungazikhathazi ngalokho. Ungakujesu athi ke funani umbuso kaNkulunkulu kuqala, konke kuzawunezela. UNkulunkulu uyazi ukuthi inyonzi ezulu ziyadinga ukudla, ziyadinga ukungibatha, uyazinakekela. Kengakakanani-ke thina-ke mlaleli. Bese umphostoli Paul kunamaza washo athi ke laba abafuna ukuceba basuke bazigwaza ngeminjunju eminingi mlaleli. Kungakho namhlanje sekhona ke nalaba abathembisa abantu aba blessings weyimali, ama blessings wezindlu. Ye, ngibona indlu enkulu mansion house, ngibona a big car, ngibona awantu ana business kwasha kwacima. Yilezo zinto namhlanje amaKristu amaningi asalimela maye asahlubukile ngeke uthathenjiswa lezo zinto lezo even today basayakayitholi dololo lalelake izwi lenkulunkulu alisithembisi izinto zomhlaba kungakho uDavid athi ke Nkosi ngenze ukuba ngibe medium ngibe kahle nje ngingacephi ngokuba uma sengicebile ngizophika ngingabi impofu ngoba uma sengimpofu ngizojonja yaneliswa iloko uNkulunkulu akubusisa ngakho mkhonze ngenhliziyo yakho yonke Apostle Paul la ku verse 2 usethi ke nakani okwaphezulu ninganaki okusemhlabeni ku verse 3 besathi ke ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu ku verse 4 besethi ke nxa ebonakaliswa uKristu ongokuphila kwethu khona ke nani niyakubonakaliswa kanye naye ekukhazimulweni mlaleli angithi abantu bavele bahlale bangenze lutho bakhuleke ubusuku nasemini bethe amabhayibheli ngapha kube bafuna ukudla ibhayibheli ithi ke isiso esingasebenzi masingadli angisho kanjalo uNkulunkulu sibike la mhlabeni ukuthi sisebenze ngakho ke kubalulekile ukuthi ke senze ukuya ngezwi likaNkulunkulu ngapha sinake okwaphezulu ngapha mlaleli sisebenze ngendlela efanele ku verse 5 besathi ke ngakho ke bulalane amalungu enu asemhlabeni ubufebe nokungcola nokuhuheka nokukhanuka nesangabi okungukukhonza izithombe ku verse 6 Veslugcile okuza ngakho ulaka lukaNkuluNkulu ngamamagama lezo zinto zenza ukuba uNkulunkulu asithukuthelele mlaleli ukubalulekile namuhla ekuseni ukuba sifune sinake okwaphezulu lapho uKristu ekhona mlaleli ngokuba ukuphila kwethu kufihliwe kuye masengayikhathazi ngezinto eziningi ezikhona emhlabeni yes siyasifisa siyazidinga kodwa lezo zinto mazingasenzi sihlubuka uNkulunkulu abanye namhlanje abasamkhonza uNkulunkulu ngenxa yalezo zinto lezo abaye futhi abasakholelwa nje sanhlobo ukuthi uJesu khona abasakholelwa sanhlobo ukuthi uNkulunkulu khona abanye ke ngenxa yokudideka bakhonzeke abanye uNkulunkulu baphinde bakhonze noNkulunkulu badidekile labo bantu la ngenxa yezimo esibhekana nazo mlaleli ekuseni ngithi kuwe ungakhohlwa ukuthi ngelinye lamalanga siyokuma phambi kwesitulo sokwahlulelwa sahlulele ngalokho esikwenzileyo okubalulekile namuhla ukuba uJesu abe yinkosi empilweni zethu sinake sifune okwaphezulu lapho ukuphila kwethu esingamaKristu kufihlwe khona kungathi uNkulunkulu angakusikelela mlaleli uNkulunkulu akubusisa ekuseni ngiphinde ngilithatheke leli thuba ngenxa yesikhathi ngiliphinisele kubahle bahle intambo sekuwe zakho ayike siphinde mlaleli sibonane ke ivikeli zayo baba yilapha ekhaya
from your ear to your heart to your mouth to your feet join this life on 657 AM
if you need prayer please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
At Radio Pulpit, we love the interaction we have with our listeners on all the social media platforms. It is also our way of giving everyone a voice that can be heard all over the world. Unfortunately, we have been experiencing huge difficulties with WhatsApp for a while now, and we are now forced to find a viable alternative. That alternative is called Telegram. Telegram is an app that works exactly the same as WhatsApp, and it uses the same telephone number as well. All you need to do to be able to chat with your favorite presenter is to download the Telegram app onto your phone and send your message or voice note the same way you always did. We will then be able to receive and answer your message faster, and the privacy on this app is much better too. So, whether you have an iPhone or an Android, the app pic is a white paper plane in a blue circle. Please download the Telegram app right away and make life easier for everyone.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.